This is serious.
Yeah, yeah.
Big hits.
Yeah, man.
Latino Mafia. Pancho.
Pesa iquapi, pesa iquapi. Pesa iquapi, pesa iquapi. Pesa iquapi, pesa iquapi. Hapo pesa kwanza ndo kisha story. Pesa iquapi, pesa iquapi. Pesa iquapi, pesa iquapi. Pesa iquapi, pesa iquapi. Hapo pesa kwanza ndo kisha story.
Tumshukuru Mola kwanza ya kwamba si kila kitu yanapanga. Nipore licho nacho ni kupige mapanga. Pesa iquapi, twashindie maganda. Oda from Sergeant General. Mekandani sinabari na piga kuhet. Muda waku chapai kaleta kero. Pesa ikwapi wakati sinatajero. Independence ni kwa flagi. Uhurele ya kweli wametia kwa begi. Sasa hataki hata kulipa kodi. Ni kama viwete kwa pigisha magoti. Kitaku umechoka maisha tu kwa manati. Kwa dhati ukikosa umefungo mashati. Jashu nguvu zetu bought pesa ikwapi. Wameshiba tunanjia basi maisha limradi.
Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Hapo pesa kwanza ndo kisha story. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Hapo pesa kwanza ndo kisha story. Pesa ikwapi, napoteza wakati kukukara. Wana nivuta shati na jideva cause ni get nyingi kwa pocket. Na kosa hope didi kibounce yo sina bahat. Miti kasi kama kondon na saka manyas. Na kiasi kiasi detest think abadi nyepes. Na niku lose kwenye saladi mimi ni useless. So ni endless ili ni shine ni go to best. Nguvu nye pes lazima mbio fiko best. So na best best kwa job place na bidi flow. Chap chap mwendo feras tafute dora. Work. Yeah, fumbua macho washa torch kwenye giza. I mean, wani kama amudo na kwenda sha. Pose za star, my pose duo, talk fanja. Good morning, wake up, jumbo warning. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Hapo pesa kwanza ndo kisha story. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Pesa ikwapi, pesa ikwapi. Hapo pesa kwanza ndo kisha story.
My bestie, Pancho yukwapa. Kwa viwembe vya bitwa wanyua makwapa. Kama kawa ni philosophy ya hand to mouth. Walala ho, you know what I'm talking about.
Eyo ikwapi, iku westi ama easti. Esaka mimi kwa ubish. Domana njaro tau dele azish. Azish.
This is serious.